Ngakubuza namhlanje ukuthi ukhuleka kanjani? Uyakuwo ngayiphi indlela? Sithombe sini nomcabango onawo ngale nto ebizwa ngokuthi ukukhuleka? Abantu, amaKristu akhuluma kakhulu ngomkhuleko, kodwa kufuphi kuba akhuluma ngokuthi sikhuleka kanjani? Angikubingelele, ngikwamukele ngosini eFresh. Ngingusibonda Bhithingema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Igama elithi umkhuleko nelithi umthandazo kwabaningi letha umqondo wenqubo esasikwana, kube sengathi umele ukuba sendaweni ethize, ugqoke indlela thizeni, uphimise amagama ndlela thizeni, bese kuthi uma uwathandaze kahle ngendlela e-right okuchaza ukuthi ngekeke esakujezisa uNkulunkulu futhi usungayithola noma yini oyicela kuye. Yona ndlela leyo engangifundise yona nami ngikhula, kodwa ekuqhubekeni ngikhula ngathi hayibo, phela uma kuwukuthi wona mkhuleko ke lo, pho ubani odingayo? Ngakho ngaba nesikhathi eside ngingakhuleki sanhlobo, okwaba isikhathi eside ihlanu oqobokelele, okwathi sengifikela khona impilo namaphupho ami eshabalala. Ngaqala ngawukhumbula umkhuleko, ngakhuleka ngokomuntu oxinekileke manje. Ngangakhuleka ngokwenqubo thizeni, kodwa ngathulula inhliziyo yami kuNkulunkulu, okwathi ngokumanga lokukhulu waqala uNkulunkulu ukungiphendula. Kodwa kubanga yilokhu ebengikulindele, mina ngangilindele ukuthi uzovesa khanda umlingo qeda shabalise zonke inkinga zami ngikhuleka kuye. Kodwa wayenokuhlukile kakhulu kulokho. Jeremiah 33 verse 3. Ngibize ngiyakuphendula, ngikutshela izinto ezinkulu nezifihlakeleyo ongazaziyo. Ngambiza uNkulunkulu wangiphendula, kodwa impendulo zabe ziwukhuthazwa nenhlakanipho engangiyidinga ukwazi ukudlula ezikhathini ezinzima. Akangiphendulanga ngomlingo wokuvesa iphephethe ishabale zonke ngiphazima kweso, cha, lutho sanhloko. Umkhuleko awuyona indlela ethize eyinqobo yokukhuleka, iba nguwe nje. Qeda umbize uNkulunkulu, yena uyakuphendula. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ungakwazi ukuthi usithinte ngeWhatsApp siza ukuthi uNkulunkulu ungane nomsebenzi wokwenza impilo yakho, qede simdumise nathi. Inombolo ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Ungaphinde futhi uthole amanye ama-resources ngesiNgisi mahhala ngokungena kuwebsayithi yethu ethi www.christianityworks.co.za.